ZamiaMusicDownload.com.
Bano na chungo
by Lisawe in the build.
Yo,
Cleo, Ice,
Dumba Nation,
Queen,
All Cash, J Mole.
Let's go.
I'm just trying to be musica na uja wene afuna shea yake yake ke.
Hello, Nani.
I've been passing for so long. Mukafun seven for me fetisa ina macheke.
Asi beba chitika ni baby. Bosa yoti na my baby. Seven that we ballin' in silence. Junior makaka na palace. I don't need no validation. Bigger than Kiliki Yonzi. Bali fulu chiguli neneka. They don't know my story. I had no slightest kulu. Nenenze mungone. Nina kula wofu tiki la si story mune. Fuck I'm bambo pa baby. I never thought I would do that. Ukani ona ni someone ni siye. Inezo hizi vaya mazale. 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 He like the mazale. 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 Mazale.
Mazale. Mazale. Mazale.
Yo.
Life is sweet in Gamusale, Mona Mbuka na Mazale. You and me, we are not the same, we are Ukasuna Valley. Ni Mazale, Kabula, phone, on my notification. Nigga, I'm on a new frequency, but ni Libe radio station. I've been down bad, no pogona. Pamu City, I'm the new dawn. Nikangena pamoni shopping amonga nilina coupon. Life ikankale soft monga ni cushion. Yaja my days nikadezale nishini kuma tuition. I come from nothing, follow the big bang theory. But japa the way I bought chikanga cherefu walize mfuel. Nina kapitia moza ni chitia kufogive please I'm sorry.
Ukaniona ni someone nisie inezo hizi vaya mazale. 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 Mazale.
Kwale, fulu nirina mashabe. Sim dola mwarale. Notulo teti ndale. Funtila kumazagari tikwale. Pono napo muntu charikale. Sibale, kafale. Weza mafuku nyuka sairabe. Mane machine grrrra. Sente million jebele ya. Kumula mocha. Bifona kuswa isa kumabua bu. Swa. Tonti lenga ulina zanga. Ni mangala bita ni impwa. Dabatika kumana usaka indana. Niso imozi yoshinkwa. Amponi nzo ni baron do. Sungunuka vibe floating bo. Sunga jakiri leva nona chongo kumendo wa vala boringo. Hii tolo shili 4.4. Yose nilipama shopping mo.
Ukaniona ni someone nisie. Inezo hiziva ya mazale. Mazale. Mazale, mazale, ile fia mazale, 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 mazale.
Onya chende mwamba wetu linda mazale. Onya chende mwamba wetu linda mazale. Onya chende mwamba wetu linda mazale. Onya chende mwamba wetu linda mazale.
You heard it here first on ZamiaMusicDownload.com.